Come, come shenia come, mimi na sinizulie. Come shenia come, mimi na sinizulie. Come, come shenia come, mimi na sinizulie. Come shenia come, mimi na sinizulie. Kufuma busara mwe muelewa wanaza haenaza muelewa wanaza kuna mtu atotora kunitafuta kwa ba hae kwa ba kunitafuta kwa ba lakini lakini sifanyi ghera nikase matamtwa lakini sifanyi ghera nikase matamtwa mkome mkome sheni akome mimi na sinizulie mkome sheni akome mimi na sinizulie iwapo hanitambui umbi umbile langu jamaa hae jamaa umbile langu jamaa mwambie nisitupui vifya vifyagio vya mita vya mita vifyagio vya mita na ata kalo haliwi kharia kate tamana tata kalo haliwi kharia kate tamana mkome mkome sheni akome mimi na sinizulie 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 mkome Nye ni afahamu sini to to re kwa ba hai kwa ba Sheni yako.